kulira mukwano bino si bya bulimba biva ku mutima paka kuli ku mwoyo omubiri tegulina kye gukulimba ne bwe biba bifiri bino nja kubisala bingi bye bakukoze aba bayise naye tukwatagane mu bulimbeera yayayi my name is shortcut omwana wengabi yakusaba chance kadeze ndi musajja mwavu nja kufuba okukolera madina newe kuba kusindika kigali nja kufuba okusanyusa mukwano mama ye wenzijukira ebiseera bibi binali sisubira kugwa mu laavu eyanamadala nalowoozanga nti bibeera byangu nga nsekerera n'omu ku mikwano gyange obudde nga bw'omanyi nti buziba no ne bukeera ze nsula nga ntunula ekikireetayo muwala na nono ansuzanga ndota ndogota na nkikitana This is not temptation me know that you set me a good foundation baby she a corporate class bogataka kazi gomanyo mpulira nsanawo ne buli kyenkola ngatugabana sirina kyensalwa okuja nokufaita ne buli kyenfuna tuja kugabana kubanda bakwasani nokulya ku byange Rasta man before I fall for a girl like me Me na no simanyi chenyinza kola Pwekula banzi kaka na entu jayo Mti mama iti father Gwasala omufune yo baneda Oh you baby Sikiriza nkwite sweet lady Oh you baby Sikiriza nkwite sweet lady This is not temptation Me know that you set me a good foundation Baby She a corporate class Fogataka kazi gomanyo mpulira nsana Nebuli chenkula Ngatugabana Sirina chinsalwa Okuja kukufaita Nebuli chenfuna Tuja kugabana kubanda bagwasani Nukulia kubyange Nebuli chenkula Ngatugabana Sirina chinsalwa Okuja kukufaita Nebuli chenfuna Tuja kugabana kubanda bagwasani Nukulia kubyange Sekerera nomu kumikwano jange But this is not temptation Me know that you set me a good foundation Baby, she a corporate class Bogataka kazi gomanyo mpuri dansa na wo Nebuli chenkola Ngatugabana Sirina chinsalwa Okuja kukufaita Nebuli chenfuna Tuja kukawana kubanda bagwasani Nukulia kubyange Once again, downward. Medium shortcut representing for the fullest.